LGSwagmusic.com. Swift on the beat, yo. They get the champion. Sena bakari ni bakari. This kid get the champion.
Sudani mokari, Baghetto, Sudani mokari,
Mukari,
Sudani mokari,
Baghetto,
Sudani mokari.
Mipo moshita wa kupi pamozina watari, Mugem depura pamozina wakari. Nenze down ni nabwira ni varangiza okari. Chizungu cha fake ingari logic mbadi. Wati zondani bambiri ni kasiba pendeka. Gati haripo bamba sama peteka. Ukari bope mpariso ni shiva shetia. Banapisha muri yari ni mabega. Apontera mugrupu wari nanzeruza munguru. Akamba viari pepa ndalama yu munguru. Awata wata cash nana kwa takozi boom. Puti zamba kutamba totu nzeru kwa piu piu. Kem chiku baba padine I'm sorry. Marapa ye osho mani apa ya very short. Ukambira diski jini sisichi ya mborura. Nikaribena kurapa ni shirapa mbotunda. Nisimbira ndine kini stivoni ripa mtunda. Mwe black black nigga wa mulasta peni fakira maflow. Bama vundu muka dusty marapa no chance. Napaya no doubt. Nikarapa tilasti wapaya no doubt. Mandiga teke city chiku baire maiti paka mwana chishiki ngazi mote wao mewa fishirikiti. I'm not bad type rapper we am is a biti industry ya mugeto furu ficha ya robeta vironki abata matupenda tika wina bat kumanako mama freezer bulu jila libe petro kajidisa tikuru mpani komedi ya matero babiti siniteka ni ganiri na ntota unga kambicha ni gero wako ni matota magero mumaja ni ma leftover padi marapa ni mayaka kutoba kamba mushi ni kawasan kembora. Kusense ni na mushanga teo pomba pomba. Sina bakari ni bakari. They get the champion. This kid get the champion. International snow. I see him. Freeze boy. Smart. Nigga 2-0. I see you. You're dizzy. See you. I see you. Now with the beat on deck.
Wow. I left like music.
Shadini bakari.